Dowladda dalka ayaa u aqoonsatay maamul rasmi ah degmada Budaay oo ka tirsan deegaanka Ijara ismaamulkan Garissa oo u dhow xadka waddanka uu la wadaago dalka Soomaaliya, iyadoona xaruntan cusub danta laga leeyahay ay tahay horumarinta deegaanka iyo weliba sugidda amniga. Kulan si rasmi ah lagu daahfurayay degmadan cusub oo ka dhacay Budaay ayaa waxaa ka soo qayb galay senatarka Garissa Mudane Cabdul Maxamed Yuusuf Xaaji, xildhibaanada laga soo doortay Ijara Safiya Cabdinuur, xubna ka mid ah golaha wakiilada ee deegaankaasi Ijara Marti Sharaf, iyo shacab ka degan magaalada Budaay. Senatarka ismaamulka Garissa Cabdul Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa dowladda uga mahadceliyay degmadan cusub ee laga hirgeliyay ee Budaay.
Nitaanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kusema alhamdulillah, tumefurahi kufika hapa leo na kuweza kufanya Budaay ikuwe sub county ya tatu ya Ijara constituency. Hiyo ni kitu jambo ambayo imetufurahisha. Tunamshukuru Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake kwa kuweza kutufikisha leo na kutuwezesha tuweze kufanya Budaay sub county.
Sidoo kale xildhibaanada deegaanka Ijara Safiya Cabdinuur ayaa sheegtay in arrintan ay tahay mid aad u weyn ayna ku faraxsan yihiin.
Waxaan rabaa inaan ku mahadcelino, maanta waa farxad, waa maalin weyn, Ilaahay baan ku mahadcelinaynaa, Ilaahay casiiska maanta na siiyay aan ku mahadcelinaynaa.
Dhanka kale, Musey Dubad Cali Camey, oo asna munaasabadan hadal ka jeediyey, ayaa madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uga mahadceliyey degmadan cusub.
Kwanza tunapenda kutolea asante serikali yetu, serikali ya Kenya ambayo imeongozwa na President Uhuru. Sisi ni wafasi yake. Mimi wakati ya kura ya 2017 nilitransverse Garissa 43,000 square kilometers kuhakikisha yeye anapata ushindi. Tunamshukuru kwa kila kitu ambaye anatufanyia. Tunashukuru creation ya hii sub county ya Budaay.
Bishar Ahmed Daqane, warbaahinta Star, Garissa.